DJ G Dirt, out of Blackpool Entertainment.
This is Mix Sessions Live.
Yeah. shine away ma.
DJ G does.
Releasing giro na giza. Bali na we hakuna raha. Nikiwa na we na stare. Nani kama we. Sasa nimekupata. Siwezi mie kuacha. Milele nitakufuata. Karibu na we. Wako. Nikupe nini, nini e baba. Kama shukrani kwa kuniokoa kutoka kwa shetani. Sasa nimekupata, siwezi mie kuacha. Milele nitakufuata.
Kama batima yu mningo hapa. Na shindo penye waba Machongu apate kona Sometimes I wonder Mbona maisha chungu kakidonda Mawazo minaponda Kumbe kuna jambo misijatanda Sometimes I wonder Mbona maisha chungu kakidonda Mawazo minaponda Kumbe kuna jambo misijatanda
Sasa nitakupa Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu
DJ Jitas
jinsi ya kumtendea mwanadamu basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo hata tena nisingekuwa mahali nilipo ungeambiwa sifai ungekukanya vikali ungekumbushwa dhambi zangu za kale baba yoyo Unabariki unayependa Unabariki unavyopenda Mimi nahitaji Nahitaji ndio o yako Yesu tu Nahitaji ndio o yako Yesu tu Ninataka ndio o yako Yesu tu
yako Yesu
ndio yako ndio itakuwa
Aisha sema alikiba mapenze na randunia Alisema msani wa voko mapenze na randunia Mapenze na randunia Wana wilipo nalia Mapenze na randunia Wana wilipo nalia Alisema msani wa voko Mwana wilipo nalia Mwana narandunia Mwana wilipo natuka Sisi wote vipofu kwa keja lali Lakini adhawai tupoteza mama Msera Eti kuna propaganda tena Kuna propaganda tena inasamba Eti hakuna upendo baina yetu wasanii Mungu mpendi sadiki Sadiki hampendi moraya tangu lini yote ni uongo
Tupendane upendo ni free Tupendane
Nakumbuka ndugu yangu Mwenye Madrid nampenda ki crazy Sina shida na bahati Sina shida na bahati Tukipigana kila mara Tunaangusha hekalu la Bwana Tutende mema aliye nyumbani Apate tamaa ya kuokoka
Nikiwa bado sija kujua Ukanipa mwanga wako Nisije kwamba nikateleza Ukanita mwana wako Vidonda vyote ukaviziba Na sasa niko huru Lawama yote ulijitwika
Ni wewe tu Mwana yote ulinipenda Ni wewe tu Maisha yangu kafanya mapya Ni wewe tu
Takuabudu milele muweza Unaweza Na hakuna kama wewe
Nauliza Ni mkimbilie nani mimi Nauliza Ni mwogope nani mimi Masia Tunahaya Takukimbilia wewe Kumana Nimeona Hakuna kama wewe Masia
nikaruka leo, oh, ili niende nikatafute tafute, oh, baba naomba, oh, naomba, naomba tafadhali nisaidie, kuna tudiri kadha wa kadha, imekuwa muda nikisukuma sukuma
sukuma.
Show me play like a ball with Messi. Every time blessing become my dressing. Everybody them say catchy a blessing, cause beaten from the era of Messi. In me like me want to daddy daddy, cause you make me life sweeter than a candy.
Jesus the most high, he's the most high God. He dey make the devil shiver and then scatter. So everybody hands up in the air, set to side up and down just like a yo-yo. How we sing master where when he Jehovah. You show the African kids blessings all over. Yeah, yeah, so we dance, yeah, so we dance, yeah, so we dance, yeah, 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 yeah.
Fire burn them. Jesus Christ, are you in a system? Satan kingdom to a set of place. Kama echo did a sunday for this. Sifa chaku for design yake go show. Kama size 8 tunawasha moto. Ata zima moto, awezi zima moto. Tuna sing aloud African kids. Basta move, tuna dance kama David. Twende right, DLM we never fake it. God amesema yes, lazima tuta make it. On the gospel tuko fast kama Rambo. Bad mind wanna melt kama candle. Sifo likuwa tangu kitambo. Sifo lepokea kama muhando.